Yeah, man. It's a big tune on the place. Rapper FC, JDS on the place. I do represent the massive. Let's go.
Kuwa kiakili utakuwa kimaisha. Kikuwa kimaisha, shida zote zitaisha. Kelele nyamazisha, kuwa free kwa maisha. Tuna watu siku hizo jua zembe waliisha. Kuwa kiakili utakuwa kimaisha. Kikuwa kimaisha, shida zote zitaisha. Kelele nyamazisha, kuwa free kwa maisha. Tuna watu siku hizo jua zembe waliisha.
Se clad bad man as a part Alan. Se clad bad man de ma clad. Big clad de class so meet up in the chat. Se clad, se clad, se clad. Sisi tunaswaga maboy wa wanga. Tuna wachanga, sisi tuna panga kuwa twanga na tukuja matanga. Sisi tunakwanga tunapendanga mademu na haka. Sisi tunatamba kuwa bamba mwenye wigu ashike kamba. Tebo yetu ni namba moja mjaka umkamba. Cheke bamba unani bamba kama sabamba. Mcheke dada tingisha zungusha zina tetemesha. Dada tingisha zungusha zina tetemesha.
Kuwa kiakili utakuwa kimaisha. Kikuwa kimaisha shida zote zitaisha. Kelele nyamazisha kuwa free kwa maisha. Tuna watu kuwa zembe waliisha. Kuwa kiakili utakuwa kimaisha. Kikuwa kimaisha shida zote zitaisha. Kelele nyamazisha kuwa free kwa maisha. Tuna watu siku hizo jua zembe waliisha.
Se clad bad man as a part Alan. Se clad bad man de ma clad. Big clad de clad so meet up in the chat. Se clad, se clad, se clad.
This a clad bad man as a part. Me a clad so meet up in the chat. We that sense we not going to the place. We my best stepping at the dat. We going SC, we going so fast. Never matter where, never matter why. Never matter girl, call you the boy. Ever watch a damn quality. Never watch a damn quantity. Ever struggling for prosperity. Struggling always to feel them reality. This is what they sell it as nobody.
Kuwa kiakili utakuwa kimaisha. Kikuwa kimaisha shida zote zitaisha. Kelele nyamazisha kuwa free kwa maisha. Tuna watu siku hizo jua zembe waliisha. Kuwa kiakili utakuwa kimaisha. Kikuwa kimaisha shida zote zitaisha. Kelele nyamazisha kuwa free kwa maisha. Tuna watu siku hizo jua zembe waliisha.
Se clad bad man as a part Alan. Se clad bad man de ma clad. Big clad de clad so meet up in the chat. Se clad, se clad, se clad.
So me lover, so me lover. Me tell her how we do it, so me lover.
Back it up, shake it up, make it up. Me love the way you do it, so me tell you, make it up.
Yeah. Change your life, never give up, never give up, never give up. Jesus, by me says, never give up, never give up, never give up. Live on your life, never fear. Go, you are grow up and you not interfere. Every day we not sing, so we not fear. Everybody, so help me sing this chorus.
Kuwa kiakili utakuwa kimaisha. Kikuwa kimaisha shida zote zitaisha. Kelele nyamazisha kuwa free kwa maisha. Tuna watu siku hizo jua zembe waliisha. Kuwa kiakili utakuwa kimaisha. Kikuwa kimaisha shida zote zitaisha. Kelele nyamazisha kuwa free kwa maisha. Tuna watu siku hizo jua zembe waliisha.
Se clad bad man as a part Alan. Se clad bad man de ma clad. Big clad de clad so meet up in the chat. Se clad, se clad, se clad.
Kuwa kiakili utakuwa kimaisha. Kikuwa kimaisha shida zote zitaisha. Kelele nyamazisha kuwa free kwa maisha. Tuna watu siku hizo jua zembe waliisha. Kuwa kiakili utakuwa kimaisha. Kikuwa kimaisha shida zote zitaisha. Kelele nyamazisha kuwa free kwa maisha. Tuna watu siku hizo jua zembe waliisha.
Se clad bad man as a part
Alan.
Se clad bad man de ma clad. Big clad de clad so meet up in the chat. Se clad, se clad, se clad.
Tuko right, right, right on time. Kauli dani. Come to go right, right, right.